It's another love story. Hika Talks. It's J Cash. Run it.
Chikondi chako mutima wako unaja ilaine. Chikondi chako mutima wako monga ama mano wanda ni kukonda kukusia teti mami.
Teti mami.
No wanda ni madonkela.
Cause I really love you.
No wanda ni madonkela. Kuwama kwako ni weweka na salo. No wanda ni makangiwa kukusia weka mami. Teti nalikula vaiwe my woman. Nganinowe inendo falaka. Chite mgo jeso ni spaka. Kukusha weka baby inenakana. Inka laksunga vye inewino. As a perfect human. Kukwatira echi demu iko echo na kukwatira. Chikondi chako mutima wako unaja ilaine. Chikondi chako mutima wako monga ama mano wanda ni kukonda kukusia teti mami.
Teti mami.
No wanda ni madonkela.
Cause I really love you.
Kuwama kwako ni weweka na salo. No wanda ni makangiwa kukusia weka mami.
No wanda ni makangiwa kukuona uvutika. Kukuona wakuia ima baba ni makalipa. Kanishimi kila pali uja ex-boyfriend wako enze rafulu wakaidia. Just wanna see you happy. Feel free full papi. My mama I'm your papi. Nikankala off tili tena bondi. Tafala na vovala bezo vala Teletubbies. Yeah waseka I like that. Ukaniluma ama bite back. Yeah but I'll never fight back. You my pretty chick. Ipa mfeshi with a tight butt. No ishi wa nefyo ningalande. Wagelo uwa shaini langa veranda. Body shape ya koku no mirinda. Nikangi wano believe ayo tupisoni yanga.
Chikondi chako mutima wako unaja ilaine. Chikondi chako mutima wako monga ama mano wanda ni kukonda kukusia teti mami.
Teti mami.
No wanda ni madonkela.
Cause I really love you. I really really love you.
No wanda ni madonkela. Kuwama kwako ni weweka na salo. No wanda ni makangiwa kukusia weka mami. Teti Nkala kusunga vye ine wino. As a perfect human. Nkala kusunga vye ine wino. As a perfect human. Kukusia no, kukuleka no.
Teti mami.
No wanda ni madonkela.
Cause I really love you. I really really love you. No ishi wa nefyo ningalanda. Wagelo uwa shaini langa veranda. Body shape ya koku no mirinda. Nikangi wano believe ayo tupisoni yanga.
Chikondi chako mutima wako unaja ilaine. Chikondi chako mutima wako monga ama ama.